live up. Nimekuwa busy kwa block, hadi nimesahau kwenda kwa studio. All day tukitafuta Julia juu, tuko na Romeo. Nima ups and downs, nima ups and downs, manze ni movie. Kwa nini kesho? Nimekuwa busy kwa block, hadi nimesahau kwenda kwa studio. All day tukitafuta Julia juu, tuko na Romeo. Nima ups and downs, nima ups and downs, manze ni movie. Now tune your radio man, na uongeze volume kwa stereo. Nimekuwa busy kwa block, hadi nimesahau kwenda kwa dencho. Brooklyn boys wana drop my bomb, pro wana request my session. Nimechoka joke utajwa daily gram, wana ni mention. Favet, favet, tano nane man, uskami section, uskami section. Ha, favet in safe, uskami section. Yani, tano nane in safe, uskami section. Niachana na my minutes fam, new deal na my seconds. Ama up on a bad intention, funga mdomo uscatch infection. Niko stu na my bro wa my, my shining star tunajisi kwa telly. Tomorrow kuna brighter days, just wait, we gon' fly on a heli. B-boys tuna switch my celly, upuzi ya uskin ndo spendi. Unapenda upendi, baby girl amefamba na semi. So nimekuwa busy kwa block, ukol sana unapigwa block. Wezi kupata kwa your stop, niko studio na record. Busy kwa block, busy kwa block, huh. Kwa nini kesho? Nimekuwa busy kwa block, hadi nimesahau kwenda kwa studio. All day tukitafuta Julia juu, tuko na Romeo. Nima ups and downs, nima ups and downs, manze ni movie. Now tune your radio man, na uongeze volume kwa stereo. Nimekuwa busy kwa block, hadi nimesahau kwenda kwa dencho. Brooklyn boys wana drop my bomb, pro wana request my session. Nimechoka joke utajwa daily gram, wana ni mention. Favet, favet, tano nane man, uskami section, uskami section.
Baby girl, I'ma get you the Prada, cause I'm proud of you. You know the way I adore you, girl, I'ma adore you. I want cash, see a million views. East Baka London, I'm making moves. Babi, I'm a baby goods. Babi, na naskuma goods. I'm not AL Cool J, yo, but I'm cool with it. Two chains on my neck, silver and billy. She got legs on my neck, yo, give her sexual healing. Babies are out here tripping, they can never have man simping. And I pen the designer Versace, Prada, Louis, Gucci, 9 to 5 jewelry. Na boka Bayern Munich, ki German fast and fury. Na vibe my case na jury, cause trap I'm making music.
Nimekuwa busy kwa block, hadi nimesahau kwenda kwa studio. All day tukitafuta Julia juu, tuko na Romeo. Nima ups and downs, nima ups and downs, manze ni movie. Now tune your radio man, na uongeze volume kwa stereo. Nimekuwa busy kwa block, hadi nimesahau kwenda kwa dencho. Brooklyn boys wana drop my bomb, pro wana request my session. Nimechoka joke utajwa daily gram, wana ni mention. Favet, favet, tano nane man, uskami section, uskami section. How?
Kwa nini kesho? Skia, best trapper, wow.
Favet flavor,
tano nane,
MRRIGHT.
Another Gbedu from NigerPickup.com.